kazi chache vita, na mjua kesho ni Mungu, musimzarari wenzi wenyu. For God and my country.